That will happen this one, you know.
Oh, Kijenge Jun,
so famous.
Jun just keep it to the book only.
Majengo so called.
Baya wao nishazama dimbani, dirisha dogo lose gili kwanza ni shani. Shalamba na michongo sichezagi mchangani, shajipanga kikamili mpira mezani. Edibili lunye mila, mzee wa tobo tobo madaraka selemani. Mzee wa chobo chobo njaro zangu kwenye chaki na tambaa mdogo mdogo. Mabeki na waguza kama mwali mado mado, moja moja na mba. Ngao pande madu mezunguka kilo pande, na watoka kwa sababu sikutego mande. Wananiogopa kama vile mimi afande, anangu wana pipi ya mirusi. Performance yangu iko high ile nuksi. Kocha kapigia mjusi, mashabiki nao natuwa matusi. Hii game itapigwa dakika tisini, so wanangu tuende zipasi za chini. Tuwavalisheni wa matozi bikini, sababu kwao mpira so makini. Kibano kitamwe, wanangu bano ni sanwe. Napigwa winga kushoto kulia, na kanzu kibao kabla ujatulio. Nazunguko mpaka upige buti na ngipewa fau. Napige shuti, mnakata sana mfuru kuti. Mnashindo kupita ukuti kuti, niliki kuu, weni kiliku. Subiri utashinda labda siku kuu, kwenye ligi kuu, mengi ni makuu. Ndogo mdogo utapanda tuna waju.
Ata wipaki bas na shooti go. Tila pass kule press bas na shooti go. Oh, na shooti go. Ata wipaki bas na shooti go. Oh, na shooti go. Tila pass kule press bas na shooti go.
Achashibobo Sande na mpira Kashuti go. Mindo yule mzewa freaky, yule mzewa gula kushoto. Deket sini zote miniko fiti. Sina fair play kozo from the ghetto. Kozo from the ghetto. Sina shin dad kwenye goko. Mwili mwako masyo kitoto. Nite guvu mbika machuti na vavawa watoto. Refa kizubani kiwiko.
That's how we do it, how we do it. Wembeza sande na mpira masela tutaki kuona. Wala tutaki shibobo za kampa, kampa tena.
Sio tu mechi za uwanja taifa mpaka games za ndondondo zetu bro. Wala tuchezi na refa na bado madogo na kufa. Tattoo goals, I'm professional. Wana pigi nduki, miki shooty go. Tuaka shifu bro, ila bado ruki Serengeti boys. Wana mkaba, nimo, kaba, nimo, kama Ibra, imo, bitch. Hata tuwanja mbigili mashimo na puta ele samba vipimo, bitch.
Hata wipaki basta shooty go. Kila pass, kila press, basta shooty go.